More music at spacegospel.com.
Yeah.
Anasema kuja na problem, yeye ndo solution ata solve them. Isi cowboy buda hii ni golden opportunity here we told them. No wait, here tuna knowledge, penye God ametutoa acknowledge.
Yesu ndo kuzemani kamuka zifa zote zende kwake. Ata nende bali sana tabidi nerudi mini wake. Kuna venye mapocha wana nukuda kwa ni mini gase. Kupa kile mizi hati.
More music at spacegospel.com.